Be nice. Zedwap.com.
Wow, me, baba, me. Yeah. Ni never break it again.
Mambulela, lela, achikondi changa, baby, niwe. You my supplier, flyer. Vile vota ni mapuna, vile mole iwe mami. Mami.
Sindi ne hali bati wani chana pota. Nikafaka flow, kustudio wale koda. Paledio wale koda, mafanzi wa supporta. Maheta vangu to. Tembala se jale se kulibe kukota. Munga ni wamboni, pa election kulibe kugota. Kulibe kugota, ha. Dronia, lekeza kulila. When you for me, I'll be your pillar. So, dronia, tinyali kelunia. Iwe naine ni tandi na lupia.
Hello, uliweka, niweweka, unsupporta, nani gulia na posta. Jite mwiko mpela, jeti niye kumbi, olo kumba kumbi, niwewe puti. Jeti ni kumbe bambi kwa tive ni andi, na wajawanti. Niwe best, noti best, no wanda niwe sheti. Noti yeseti, iwe ni meleki, tumeliki, ni chaliti, na klaliti. Niwe eliki, niwe linki, noti inki, yeah.
Lela, achikondi changa baby niwe. You my supplier, flyer. Vili vota ni mapuna, vili mole iwe mami. Mami.
Big Block, Bali Nation, King Croy, Washi Junior, Maestro, Kanono, Big Dalakwista, King Shoki, Matelo Jude, Lyson Zuze, Zafaling Blings No, Lady Nine, Victor, Kids Kale Wang.
Niyama JC Production.
Zedwap.com.